Batakewol Pol aranol ha Korintuen fasduol tatabol. Derdam en mi waway wolwan go on bana no bolwiran mi hedderuhu Allah. Dole mi wolwana on bana tokkibe andal mudum en bana bikkoy pamaroy der nuddinki Almasihu. Ngam majum dokkumi on kosam na nyamdu sembindu ngam on ke aynondu. Jonta bo on ke aindu. Ngam on don tokko al aada dunyaru. On don kajindira. On don jokkira. Tonon kam, on tokkaki alara dunyaru bana yimbe wotena. To goddo wi'i, min mo Paul. Goddo fere bo, min mo Apollos. Na dum al'ada yimbe na. Kadi, moy woni Apollos, moy woni Paul. Min lataki maube, min huwanobe Allah, wallobe on ha on nuddinamo. Allah halfini komoy amin kugal mum. Min mi awi, Apollos yarni ko fudi. Amma Allah maunini dum. Awowo e jarnowo ido fuu lahtaki kodume. Sey Allah mauninowo tan mari teddungal. Wala ko sennindirta awowo be jarnowo gam Allah warjoto komoy fodde kugal mum. Minin min hawti dirabe huwanobe Allah onon bo on gesa mako. To be bandol fere bo onon on nyibalo Allah. Min mi hutiniri dokkal ngal Allah mo aniyam bana mahowo bawdo mballinmi chappawal. Wotbe don maha do magal, amma sey komoy mabbe hakkila no o maharata. Chappawal don tabiti, dum Yesu Almasihu. Wala bawan do walingo chappawal fere. Wotbe don maha do magal be kangeri, malla chardi, malla kaye mar esaman, wotbe bo be lette malla hudo malla yombe. Amma nyalade darangal, kita wanginan no kugal komoy wa'i. Ngam yite sendindirangal, to yite nyamay kugal goddo, Nden kam o heban barjari mako. To yite nyamingal, nden kam o wala barjari. Kanko o hisan, ama bedaker. Bana chali don der yite. Onon on haikaliru Allah. Ruhu Allah don jodin der modon. On andadum na, to goddo woni haikaliru Allah, Allah halkan mo. Ngam haikaliru Allah senindu, onon beko emon on lati haikaliru man. Ta goddo esta hore mum. To goddo modon numi, o mardo andal fodde gikku dunyaru ndu. Se o laato paataado tawon ha o heba andal fakat. Ngam ko dunyaaru wi'ata andal luggungal, dum faataare ha Allah. Deftere wi'i.
Allah nangan marbe andal der tuforgol dabareji mabbe.
Ha pellel fere bo.
Jawmirawo andi numoji marbe andal di mere.
Ngam majum ta goddo mantoro yimbe. Fakat, ko dume fu, onon mari. Ko Paul, ko Apollos, ko Pierre. Ko dunyaru, ko ngendam, ko maide, ko kuje jontaje, ko kuje garande, ko dume fu latani on. Amma onon, Almasihu mari on. Almasihu bo, Allah mari mo.